50 languages.
69.
69.
To need to want to.
Trenge, ville.
I need a bed.
Jeg trenger en seng.
I want to sleep.
Jeg vil sove.
Is there a bed here?
Finnes det en seng her?
I need a lamp.
Jeg trenger en lampe.
I want to read.
Jeg vil lese.
Is there a lamp here?
Finnes det en lampe her?
I need a telephone.
Jeg trenger en telefon.
I want to make a call.
Jeg vil ringe.
Is there a telephone here?
Finnes det en telefon her?
I need a camera.
Jeg trenger et kamera.
I want to take photographs.
Jeg vil ta bilder.
Is there a camera here?
Finnes det et kamera her?
I need a computer.
Jeg trenger en datamaskin.
I want to send an email.
Jeg vil sende en e-post.
Is there a computer here?
Finnes det en datamaskin her?
I need a pen.
Jeg trenger en kulepenn.
I want to write something.
Jeg vil skrive noe.
Is there a sheet of paper and a pen here?
Finnes det et ark og en kulepenn her?